No more! Yeah. In this time! Yeah. Yeah. Put it up! Money! Butcheron! Combination! Yeah. Are we at the bottom? You know? Champion!
Sumbuka sana kukupata wewe sitachoka kukusumbua na kukuomba sitochoka najua utaniona nimetata lakini haya yote ni mapenzi tu nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu tukamilishe maisha yangu nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu tukamilishe maisha yangu bananga kwenja kala bananga tanja kala bananga kwenja kala bananga tanja kala munanga kwen matira munanga tam matira munanga kwen matira munanga tanja kala nakupigia simu kila siku penzi wangu
hata upokei simu zangu
nakwambia mambo mazuri ya mapenzi penzi wangu
lakini hata unijibu mpenzi
nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu tukamilishe maisha yangu
no star
nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu tukamilishe maisha yangu bananga kwenja kala bananga tanja kala bananga kwenja kala bananga tanja kala munanga kwen matira munanga tam matira munanga kwen matira munanga tam matira
ukamba konga wera ka wache konga wejisa wache checho chankuba abene kango kasita wache nyawo toneka ebirunji nyawo nenkuwa eyatengu nyawo nengula answa rupaya kai
murembo
swanda rupaya man
murembo
alebine chipomba mibe
murembo
swanda bibiri man
murembo
answa rupaya kai